banaki abafayo ku nsonga ez'ebyemmere n'okusinga kukwonooneka okw'emmere mu ggwanga Uganda banyamidde nti omuze guno guze gweyongera mu ggwanga lyo ne bategeeza ne gavumenti esaanye okubaako nekyekola okukendeeza ku muwendo gw'emmere esaanawo ate nga wagyetaaga bakyali banyi mu bitundu by'eggwanga byennyini ejiridde okunoonyereza okwakoda myezi ebiri mu butale bw'e Kampala ku ludda olw'emmere n'okwonoona kwa kwayo ne bakizuula nti kumpi kimu kya kubiri ku mmere efumbwa mu bifo birigabulirwamu emmere eyonoonebwa ng'ovudde ne ku eyo eyonoonebwa mu butale nga tennaba kugenda mu bagyetaaga oba okugigula okusinziira ku bano emmere nnyingi eyonoonebwa olw'ekuba enkwatibwa bubi kwosa okuterekebwa mu mbeera etali nnungi bakozesa ebiragalagala bingi mu kugirima kwosa okugikungula nga tennaba kukula bulungi Edwis Lubega ng'ono yakulira enteekateeka zino wamu ne Dorcas Kabahenda Maloba okuva mu Center for Health and Socioeconomic Improvement ategeeza nti gavumenti esaanye okuvaayo n'enkola ezisobola okwetegereza ensonga y'omutindo gw'emmere egenda mu butale eddagala erikozesebwa ku mmere n'okusinga mu kufuuyira nga ekyali mu nnimiro n'oddala mu kisaawe ekyabalimu embendiirwa babadde ne bannamawulire mu bitundu ebya Kampala
ya okunoonyereza kuno kwe twakoze kubadde kutunuulira nnyo engeri y'okwonooneka kw'emmere oba emmere eyonooneka etya era wa naye mu kuzuula kwaffe tukizudde nti emmere esooka neyonoonekera eri yennyini gye bagirimira olw'ensonga nti abalimi tebalina kumanyisibwa okwo oba knowledge eyo capacity eyo esobola okuba nti esobola okuba identifyinga kiki ky'olina okulima mu budde ki
naye tugenda okulaba nti ebintu ebimu ebize bivaamu nti emmere eva mu nnimiro ng'eyonoonesa olumu n'abasuubuzi abava mu nnimiro nabo tebaagala kufiirizibwa baleeta buki buleesi ate n'abantu baffe ab'omu butale olumu tebamanyi engeri gye bakwatamu emmere eno ate olumu n'abamanyi ogikwata obulungi tebamanyi kukipima kusobola okulamula bulungi emmere yaabwe ne basanga nga bafiiriziddwa olumu emmere bafiiriziddwa emiwendo gy'emmere gye bandifunye oli akugamba kiro 10 onaaleesa 5 olumu bafiiriziddwa sente